waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Hogaamiyaha xisbiga One Nation Pauline Hanson ayaa iyadoo aqalka baarlamaanka sii galaysa wax laga weydiiyey cod si sira looga duubay. Waxaa ka muuqday caro marka ay su-aasha ka jawaabaysay: waxaan la yaabanahay inaad i weydiisa su-aal duqonnimo ah iyadoo nin la toogtay shalay, ayna jiraan dad badan oo aan hoy haysan qabowgan jira, adiguna waxaad ka hadlaysaa hadalkaas ka yimid dad annaga naga soo horjeeda oo nagu kacsan. Waxaasi waa wax yaqyaqsiya. Ninka la toogtay ayay ula jeeday askari booliis oo lagu toogtay meel galbeedka ka ah magaalada Brisbane. Darren Hinch oo isna ah senator ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in hadalka Hanson uusan ahayn wax la aqbali karo. Waxay ila tahay inay facashar tahay in Hanson ay soo geliso dhimashada askariga dhibaatooyinkeeda iyada u gaarka ah. Codkan u dambeeyey ee laga duubay Hanson ayaa qayb ka ah muran sii badanaya oo ka dhashay diyaarad One Nation ay isticmaalaysay intii ololaha doorashada lagu jira iyo cidda siisay. Codkan oo la duubay Noofeembar sannadkii lasoo dhaafay ayay Miss Hanson la sheekaysanaysaa khasnajigii hore ee xisbiga Ian Nelson. Telefoonkan la duubay ayay Miss Hanson ka digaysaa in cidda diyaaradda siisay One Nation ay warbaahintu soo bandhigi doonto. Waxaan maqalnay sheeke lagu soo qori doono joornaalka The Australian Barito. Waxaana loo sheegay joornaalka in Bill McNee uu bixiyey qarashka hal sano ee xafiiska uu weliba sii horumariyey iyo weliba qarashka diyaaradda. Nelson ayaa yiri oo yaa u sheegay balaayada. Hanson ayaa tiri way wacaan Bill laftigiisa, wuxuuna ku yiri haa anaa siiyey. Ian Nelson ayaa codkan uu duubay siiyey barnaamijka 7 ee ABC-da ka baxa. Waxaa la soo wariyey in sidoo kale lagu qasbay inuu siiyo guddiga doorashada oo baaraya in Mr McNee oo ah nin isagu ka taajiray guryaha la dhiso uu diyaaradda lacagteeda bixiyey iyen kale. Mr McNee ayaa dafiray arrintaas. Laakiin codkan sirta ee laga duubay ayay Mrs Hanson ku leedahay 4 qof oo One Nation oo keliya ayaa ogaa magaca ninkan iyo lugta uu ku lahaa.
Who knows Bill's name? No one. We always kept it very, very quiet.
Yaa yaqaanay magaca Bill? Sir ayuu noo ahaa. Yaa ogaa inuu qarashka xafiiska hore u sii bixiyey? Nelson ayaa uga jawaabo oo yiri ma garanaya anigu. Hanson ayaa tiri cid ogeyd ma jirto oo aan ka ahayn afarteenna oo keliya. Wariye ayaa su-aaltaa lamida mar kale weydiiyey, waxayna Miss Hanson ku tiri guddiga doorashada ayaan sugaynaa inay go-aan ka gaaraan arrinta diyaaradda. Waxaan sugayaa in warbixintu soo baxdo, wax dhibana aniga iguma hayso. Marka ma jiraan wax iskhilaafsan, waana la baarayaa. Kuwa baaraya ayayna u taallaa. Waa codkii siro oo labaad oo One Nation laga duubay lana sii daayay labadii asbuuc ee u dambeeyey. Kii kan ka horreeyay ayaa laga maqlay madaxa shaqaalaha Miss Hanson James Ashby oo ka hadlaya qorshe ay lacag ahaan uga faa'iidayaan doorashada gobolka Queensland. Scott Ludlam oo ah senator ka tirsan xisbiga Greenka ayaa isagu sheegay in xisbiga One Nation looba sameeyey in lacag lagu sameeyo. Waxaan ka fahmay wararkan mana aha oo keliya kuwii soo baxay asbuucyadii u dambeeyey ee xataa sannadihii u dambeeyey, waa inaysan ahayn xisbi siyaasadeed ee ay yihiin koox qowleysata ah. Waxay lacag ka samaynayaan xataa musharaxiintooda, waxay ka faa'iidaysanayaan shuruucda doorashada. Inay dembiyo galeen iyo in kale waxaanu u daynaynaa maxkamadda iyo booliiska.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. Booqo sbs.com.au/somali.